Jeremiah 48 verse 1. Ngomo wabi, usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, wo kulo inebo ngokuba lichithekile. IKiriyatayimi lijabhile, linqotshiwe imisigaba lijabhile, liphelile amandla. Verse 2. Udumo likaMowabi alisekho, eHeshiboni bacebe okubi ngaye ngokuthi, uzani simnqume angabe saba isizwe. Nawe madimenyu yakuthuliswa, inkemba ikulandele. Verse 3. Izwi lokukhala livela eHoronayimi, ukuchithwa nokuqothulwa okukhulu. Verse 4. UMowabi uchithekile, abancane bakhe bezwakalisa ukukhala. Verse 5. Ngokuba bakhuphuka egqumeni laseLuhithe, bekhala njalo, nasekwehleni kuye eHoronayimi bezwile usizi lokukhala kwencithakalo. Verse 6. Balekani, nisindise ukuphila kwenu, nibe njengesihlahla esiyize ehlane.
Verse 7. Ngokuba ngenxa yokwethemba kwakho imisebenzi yakho nengcebo yakho nawe uyakubanjwa, uKemoshi aye ekuthunjweni, abaphristi bakhe nezikhulu zakhe kanye kanye. Verse 8. Umchithi uyakufikela yonke imizi, akuyukuphunyuka muzi, isigodi siyakuchithwa, ithafa liqothulwe, njengalokhu uJehova eshilo.
Verse 9. Nikani uMowabi amaphiko, ngokuba uyakundiza aphume, imizi yakhe yakuba incithakalo, kungabikho osahlala kuyo. Verse 10. Makaqalekiswe owenza umsebenzi kaJehova ngokunganakekeli, aqalekiswe naye ogodla inkemba yakhe egazini. Verse 11. UMowabi ugciniwe kwasebusheni bakhe, uphumulile enhlesweni yakhe, kathululwanga ezitsheni ngezitsha, akayanga ekuthunjweni, ngalokho ukuzwala kwakhe kuhlala kuye, nephunga lakhe aliguquki.
Verse 12. Ngalokho bheka izinsuku ziyeza, usho Jehova, engiyakuthuma ngazo kuye, abathambekayo, abayakuthambeka bazithulule izitsha zakhe, baziphohloze izimvaba zakhe.
Verse 13. UMowabi uyakujabha ngoKemoshi, njengalokhu indlu ka-Israyeli iyajabha ngeBhethele ithemba labo. Verse 14. Ningasho kanjani ukuthi singamaqhawe namadoda anamandla okulwa na? Verse 15. Umchithi kaMowabi nemizi yakhe bakhuphukile, izinsizwa zakhe ezikhethekileyo zehlele ukuyobulawa, isho inkosi egamalayo linguJehova Sebaothi. Verse 16. Ingozi kaMowabi iseduze ukufika, usizi lakhe lishesha kakhulu.
Verse 17. Nina nonke nimzungezayo manimkhalele, nani nonke enilaziyo igama lakhe, anothi yeka ukwaphuka kwenduku enamandla, udondolo oluhle.
Verse 18. Yehla ebukhosini bakho uhlale omile, ndodakazi ohlala eDiboni, ngokuba umchithi kaMowabi ukhuphukela kuwe achithe izinqaba zakho. Verse 19. Yima endleleni uqaphele wena ohleze Aroweri, ubuze ubalekayo nowesifazane ophunyukayo ukuthi kwenze njani na. Verse 20. UMowabi ujabhile, uphelile amandla, yewulani nikhale nikwazise e-Arinoni ukuthi uMowabi uchithiwe. Verse 21. Ukwahlulela kwehlela izwe lethafa, iHoloni neJahasi neMafahati. Verse 22. NeDiboni neNebo neBhethi-Dibilatayimi. Verse 23. NeKiriyatayimi neBhethi-Kamuli neBhethi-Meyoni. Verse 24. NeKeriyote neBosira nemizi yonke ezula kaMowabi ekude noma eseduze. Verse 25. Uphondo kaMowabi lunqunyiwe, ingalo yakhe yaphukile, usho Jehova. Verse 26. Mtakiseni ngokuba uzikhukhumezile kuJehova, uMoabi makahuquzele ebuhlanzweni bakhe abe ngohlekwayo naye. Verse 27. U-Israyeli wayengahlekwa nguwe na? Wafunyana phakathi kwamasela njengokuba lapho ukhuluma ngaye unikina ikhanda na? Verse 28. Shiyani imizi nihlale esiweni nine nakhileyo kwaMoabi nibe njengejuba elakha emaceleni omlomo wesiwa. Verse 29. Sizwile ngokuzidla kaMoabi okukhulu kakhulu, ukuziphakamisa kwakhe, nokuzidla kwakhe, nokuziqhenya kwakhe, nokuzikhukhumeza kwenhliziyo yakhe. Verse 30. Ngiyazi intukuthelo yakhe, usho uJehova, amacebo akhe ayinkohliso, nalokho akwenzayo kuyinkohliso. Verse 31. Ngalokho ngiyakuwewula ngoMoabi, ngikhale ngaye wonke uMoabi balilisela amadoda aseKhiriyeresi. Verse 32. Ngiyakukhalela wena mvini waseSibima, kunokukhala kukaJazeri, amagatsha akho adlulile ulwandle, afinyelela elwandle lwakaJazeri, umchithi uthelekele phezu kwezithelo zenu namavini enu. Verse 33. Ukuthokoza nokujabula kususiwe ensimini nasezweni lakaMowami. Ngenze ukuba kuphele iwayini ezikhanweni, akusayunyathelwa ngokujabula, ukumemeza akuseyikho ukumemeza. Verse 34. Kusukela eHeshiboni elikhalayo liyezwakalisa ukukhala kwalo kuze kube se-Elihale naseJahasi, kusukela eSowari kuze kube seHoronayimi nase-Egilati Sherishiya, ngokuba namanzi aseNimrimi ayakuba incithakalo. Verse 35. Ngiyakwenza ukuba kuphele kwaMowabi, usho uJehova, yena onikele ezindaweni eziphakemeyo noshisela onkulunkulu bakhe impepho.
Verse 36. Ngalokho inhliziyo yami ikhalela uMowabi njengemtshingo, futhi inhliziyo yami ikhalela amadoda aseKhiriyeresi njengemtshingo, ngokuba okuseleyo abakuzuzileyo kuya kuchitheka.
Verse 37. Ngokuba wonke amakhanda ezimpandla nazo zonke izilevu zigundiwe, zonke izandla isikiwe, nasezinkalweni zonke kukhona indwangu yamasaka. Verse 38. Phezu kwazo zonke izindlu zakaMowabi nasezidaladini zakhe kukhona isililo kuphela, ngokuba ngimaphulile uMowabi njengesitsha okungathokozisi muntu ngaso, usho uJehova. Verse 39. Yeka ukuphela kwakhe amandla, hewulani, yeka ukufulathela kaMowabi ngamahloni, uMowabi abe ngohlekwayo noqeda amandla kubo bonke abamzungezayo.
Verse 40. Ngokuba usho kanje uJehova uthi, bheka, uyandisa njengokhozi, elulela amaphiko akhe kuMowabi.
Verse 41. Imizi inqotshiwe nezinqaba zithathiwe, izinhliziyo zamaqhawe kaMowabi ziyakuba njengenhliziyo wesifazane onemiyelo. Verse 42. uMowabi uyakuchithwa angabe saba isizwe, ngokuba usikhukhumezile kuJehova. Verse 43. Ukwesaba nomgodi nogibe kuphezu kwabakhileyo kwaMowabi, usho uJehova. Verse 44. Obalekela ukwesaba uyakuwela emgodini, okhuphuka emgodini uyakubanjwa ogibeni, ngokuba ngiyakwehlisela phezu kwabo, phezu kwaMowabi, unyaka wokujeziswa kwabo, usho uJehova. Verse 45. Emthunzini waseHeshiboni ababalekileyo bayema bephelile amandla, ngokuba umlilo uphumile eHeshiboni nelangabi phakathi kweSikoni, udlile amacele akwaMowabi nokhakhayi lwamadoda omsindo wokulwa. Verse 46. Maye kuwena Mowabi, abantu bakaKemoshi baphelile, ngokuba amadodana akho athunjiwe namadodakazi akho ayiswe ekuthunjweni. Verse 47. Kepha ngiyakubuyisa ukuthunjwa kaMowabi ngezinsuku ezizayo, usho uJehova, kuphela lapha ukwahlulela kukaMowabi.